Akseko easy my boy, ubaba wahamba ngo-four. Etusa ekulu yofuna imali manje sesiphila ngomdoko. Akseko easy my boy, ubaba wahamba ngo-four. Etusa ekulu yofuna imali manje sesiphila ngomdoko. Manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi. Hey, nambe ngisakhulu, baba wahamba ethi uzobuya soon. Sasinethemba ukuthi uzofaka imali mangiphele inyanga kodwa namanje uthule. Kanti kunjani kwandonga ziyaduma, abantu bahamba bengabe sabuye. Kushona amalanga umzali uyakhala, ubaba wahamba ethi uyophanda imali. You know he used to tell me to never give up, noma kunzima kodwa soba sharp. Manje sengimele ngibhekelele umama noma ku-tough lapho engikhona. Thina sesiphila ngomdoko njalo masilala sesigxila kumkhuleko. Manje sesiphusha lesimokolo sifuna ukuba sharp siqede nenhlupheko. Akseko easy my boy, ubaba wahamba ngo-four. Ethusa ekulu yofuna imali manje sesiphila ngomdoko. Akseko easy my boy, ubaba wahamba ngo-four. Ethusa ekulu yofuna imali manje sesiphila ngomdoko. Manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi. Nkosi size bheka umndeni usibhlese ngesenti, nathi siyafisa nokuphatha lo cash isidla ama-snacks. Ubaba soloke wahamba nami bengazi impilizo basola kuthina kuyashuba. Skiza sibe fresh ngenge impahla manje seyidabukile. Umama usehlala evukele ensimini ngathi indlala ngapi sibangulaka. Manje sasebenzela ukushintshisa sifuna impilo engcono, sikhokha umoya siphande more. Oh oh nathi sabamotsha, mama ungakhali ngicela ubeke ithemba kumdali ngoba nguyo ozosipha amandla uzovula amasango. Phele kumnyama bese kuvela uphansi jabule sibishop. Kancane kancane nathi soba right, asikho sodwa basibhekile abaphansi. Ithemba ungalali sazojabula. Ey, akseko easy my boy, ubaba wahamba ngo-four. Ethusa ekulu yofuna imali manje sesiphila ngomdoko. Akseko easy my boy, ubaba wahamba ngo-four. Ethusa ekulu yofuna imali manje sesiphila ngomdoko. Manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi, sebenzela ukushintshisi, sebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi, sebenzela ukushintshisi, sebenzela ukushintshisi, manje sasebenzela ukushintshisi. Umama endlini uhlala ekhala ngosisi.